Te whanake tuatahi, te kākano.
Te wāhanga tuawhā, Chapter 4. Te mahi toru te kaumā whitu, Exercise 37.
The dialogue for this chapter concentrates on a number of very useful question forms, which you should endeavour to master thoroughly. Whakarongo ki ngā kōrero, āroemata, rātou ko paora, ko hōri.
Kei te mōhio koe kia wiremu ōhia.
Kia wai?
Kia wiremu ōhia.
Kao, no hia ia.
No tauranga.
Ko wai ngā iwi o reira?
Ko ngā iterangi me ngā tirangi nui. He rangatira a wiremu no reira.
Ko wai tana marae?
Ko tahu whakatiki pea. He marae a tāhua tērā. Kua tāia no koe ki reira?
Kao, ko ia rā te marae e haere ana mātou.
Āhia koutou haere ai.
A tērā praere.
E haere ana koutou ki te aha.
Ki te aku i te reo, a kia ki te hoki i ngā tikanga o tērā marae.
Tokohia koutou e haere ana.
E 25 pea, toko toru ngā kaiwhakaako.
Mā hea koutou haere ai.
Mā runga pahi.
He aha te utu mo te haere.
25 tāra mo te pahi.
Whakahuatia ngā kōrero a roemata rātou ko paora mā. Ia koe e kōrero ana, kaue titiro ki tō pukapuka.
Kei te mōhio koe kia wiremu ōhia.
Kia wai?
Kia wiremu ōhia.
Kao, no hea ia.
No tauranga.
Ko wai ngā iwi o reira?
Ko ngā iterangi me ngā tirangi nui. He rangatira a wiremu no reira.
Ko wai tana marae?
Ko tahu whakatiki pea. He marae a tāhua tērā. Kua tāia no koe ki reira?
Kao, ko ia rā te marae e haere ana mātou.
Āhia koutou haere ai.
Ā tērā praere.
E haere ana koutou ki te aha.
Ki te aku i te reo, ā kia ki te hoki i ngā tikanga o tērā marae.
Tokohia koutou e haere ana.
E 25 pea. Toko toru ngā kaiwhakaako.
Mā hea koutou haere ai.
Mā runga pahi.
He aha te utu mo te haere.
25 tāra mo te pahi.
Ko paora koe i nāia nei. Whakahuatia ana kōrero.
Kei te mōhio koe kia wiremu ōhia. Kia wiremu ōhia. No tauranga. Ko ngā iterangi me ngā tirangi nui. He rangatira a wiremu no reira. Ko tahu whakatiki pea. He marae a tāhua tērā. Kua tāia no koe ki reira?
Āhia koutou haere ai. E haere ana koutou ki te aha. Tokohia koutou e haere ana.
Mā hea koutou haere ai. He aha te utu mo te haere.